I don't know why you so greedy. Na kujaji mana usiku baridi. Kukukosa kwako nazidi. Kupagawa ila ntaji tahidi. What can I do without you? Siunge rudi mini pata nafu. Natamani ni kuchore tatu. Wengine chambo ila wendo mabu. Daily wanafanya nijulize like why. Nini kilifanya ukasema bye bye. Usha sema wengi wana kufata don't lie. Bele marafiki zako kani tuani shy. And I know you've been waiting for me. For me. Sema nasubiri kuna what it's gonna be. Baby come back. Baby come back. Baby come back. Baby come back. Baby come back.
Najua kwa nini unani compare na your ex-boyfriend. In my heart I gave you the keys baby. Ujui ni vipi na kuombea nikenda kukote. Cause you smart kama na seas baby. I know you wanna call me some love. Kwa sababu nili cheat and she wasn't even best friend baby. I wanna give you sunshine. Though hatuna time. But I promise I can make you mine baby. You know me better than everybody kaba sijasema. Jujua ni jinsi gani nitasafa kwa ukinitema. Siwezi kwa sawa moyo ulitaka nisha kwa kilema. Mana nisha pagawa ni mpaka washikari. Nishawatema, nini nitafanya unirude na jua ni ngumu sana. Hata ndugu zako nyumbani ushanishtumu sana. Ila wajui tulipotoka kabla ya kuvutana. Sasa nishamini kwamba mapenzi yana nguvu sana.
Daily wanafanya nijulize like why. Nini kilifanya ukasema bye bye. Ushasema wengi wanakufuata don't lie. Mbele marafiki zako kani tuani shy. And I know you've been waiting for me. For me. Sema na subiri kuna what it's gonna be. Baby come.